boy.
Banana.
Stories za mapenzi nikiwa na wapenzi. Leo wacha nizisimulie duniani kote. Ukisikia wakujue nanipa mapenzi na enjoy kishenzi. Bando umenifanya nitulie, sinache ni ukotwe. Utanifanya nijifie. It doesn't matter where you are, where you from or what to do. Ila mapenzi yako matamu ma, na ndo maana nakupenda tu. TikTok, TikTok, baby ndakuposti kwa TikTok. WhatsApp, WhatsApp, ndakuweka status kwa WhatsApp. TikTok, baby TikTok, baby ndakuposti kwa TikTok. WhatsApp, WhatsApp, ndakuweka status kwa WhatsApp. Unanipenda kweli, she give me too low. Wala sota peli, she give me too low. Unanipenda kweli, she give me too low. Wala sota peli, she give me too low. Akinipa moyo na mina mparo, ili aituze maisha yangu yote ya ni control. Ili nijifunze na suzi kuritaya cause I know she's a beautiful. Nimfunze mastichi tu waweke kando, ili wajipange. Mapenzi siyo vita tu, ingie na sira mama, ingie na sira mama. Mapenzi kwetu ni tiba, tupendane kwa fura mama, tena kwa fura sana. Mapenzi siyo vita tu, ingie na sira mama, ingie na sira mama. Mapenzi kwetu ni tiba, tupendane kwa fura mama, tena kwa fura sana. TikTok, TikTok, baby ndakuposti kwa TikTok. WhatsApp, WhatsApp, ndakuweka status kwa WhatsApp. TikTok, baby TikTok, baby ndakuposti kwa TikTok. WhatsApp, WhatsApp, ndakuweka status kwa WhatsApp. Unanipenda kweli, she give me too low. Wala sota peli, she give me too low. Unanipenda kweli, she give me too low. Wala sota peli, she give me too low.